singakholwa ukuthi ngempela kuzoba khona le nto. Sibone sibe serious ukuthi hhayi, sibuvalile ukuthi hhayi, i-serious le lockdown kanti besingeta aware.
And mhlampe after-ke lockdown ngikwazile ukudla endlini, ngikwazile ukuthenga ukudla okuzokwazi ukuthi kumlaste izen iphele lockdown.
Hayi, sesikwazanga kodwa sikhona esikwazile ukunami.
Mhlampe yina ekhona nje.
Ekhona nje.
Mhlampe ngikwazile ukuyithenga.
Sikwazile ukuthenga ngokuthi rice lezo zinto ey'nkulu lezo.